dakika mti gani, tausi wangu maringo yako maringo. Ndege wote wameruka, nitashika mti gani, tausi wangu maringo yako maringo. Usiku kucha tausi wangu moyo na majonzi, kila nikikufikiri sina maringo. Usiku kucha tausi wangu moyo na majonzi, kila nikikufikiri sina maringo. Baba maringo yako ukienda, kiuno cha miminika, kila unapojipitisha watu kondesha. Maringo yako ukienda, kiuno cha miminika, kila unapojipitisha watu kondesha. Mama, 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 mama.
Thank you.